Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be jawale modo re ngone bete altinere noga e lewru novembre 2023 yamde jena yottake gumbu e dilli le lamunar Ousmane Niall bul kabaruji do Mamadi Keita do boggi jande to mo ingol central nucléaire e bembal fabirgol jawdi anako hollita darane le batu arande djo dunken ande fed alliance des états du Sahel jande fuuti beta ko o leccu ileko de ngala e wi lamu tiagal murtere golle jonde tati dun wadi tiagal ko jom en di ciudi l'école ngala e wi lamu bami de daber aswer yabine de darnugol de murtere golle torraji ko buri ujinaji sappo en limta ngadi fewde e rewbe le hitande 2022 o kabar hollita male tiakte yontere yabine le tiakte yontere de le fuddugol la golleji ko be noddirta 16 jours d'activisme yodi won sembe kabaruji beta ko bismillah modo heda studio tamani en puderan o kabar tafon hulitama wiede per haw yoppitama no alan kenyan o kabaru horebe eglise catholique ndokki dun e wi mabbe o peretre mo leedi almagne an woni jaddo lawol on le avion wirfitade e leedi makko kanko gondo e societe des missionnaires d'afrique nudirte do per hayo su majjino noga lewru novembre itande 2022 do bamako do majjugol makko wala ka fukolitino do wiide kanyo suutimo batu arandejo dunken ande denta leedi sahel don ko be noddirta AS timmi asawer yabende do bamako do be kulliti dabreji kewdi be doje yirwere de leedi tati bangande nagu yawara kurangaji fayotade izin ngaji ko be darti an hen kasen mujingol projet ngaji hono central nucléaire ngal lefungol fundenti do mudon kanye e mujingol bembal jawdi Mamadou Samaseko
ele komunike mabbe cakkito o be ron ministre en komunibe kabaru kebe jeli yirewere demal mu ingol e semmingol projet ngaji dati mudi e ko nande mudun e joddingol gulli rahmaninde dawi diwoji an wadun joddingol wakandi kalisi wonande petagol dejere e banki muninde gullirde e humcangul hore kabaru seriaji bilidi e almsaddaji gullirde e do leede tati de talkundu mimmi hala dun at dabareji mu ingol usine ngaji leede burkina mali e niger e alum sataji kuniidi lugangoji projetaji leedi e kabaru kura be do dunke en yela mabbe yodun hun cangul hore yawara jamarande gullirde kasinade bangal yirwere margal dabaji e juingul abator mawdo mimmi dun hala hun cangul hore kala ko woni imadraji yirwere bi anni wadde yimbe le gonbe njola de do leede tajjakiti holtindi wiide juine pelle didi goto hinnoto kabaru mijoji kala ko yowi do kebe fedde de e kanya dun kabaru kalsi mudum fedde wonde de noto kala ko woni haybugol golleji dido ilaji di
e wi andin do kabaru kebal noddirte Abdul Karim Jamutene fedde eta alliance di Sahel ana jogi yigaje fa hewi kany e kebe godde fa yottina adi bami o e wi makko gollidal ngal mona fu hebate mudon hakkunde mabbe e leydi irisi ana wayi wadde fa be nawtoro ko iota leydi ji mabbe kede ko wi kumba finke ita do faccatango Mamadou Samaseko
de o leede tati de na jogi sanne jawdi yigaaji leedi e mesalatu Niger tun iranium mo leede kewde natoto bangal kura hono France hana fi yebede jawdi dibi jogi di fuf anda ka fa laba leede AES de ko gulde tawakat jun o woni leedi risi dido leedi mawdi hokkude be sifaji gollude yigaaji leedi di nawa dun faabare be bangal mun tangol hore kabaru kura luldudo central nucléaire fay bangal mangal pad en en jogi sifaji golleji mawdi sanne fude leede men de darnade ko e mabbe soni en jidi yirwonde usine ngaji mawdi leede men de mi wata fi tiagal gulli dal lumoji ked adnaru mun funani gollede le alhali mo goto fuf na heba hen nafa mu dulla wiide feedi do watuji de kulle de na gonde waylitade
sakira bi kabaru fi andode mbay bude do bembe ande de do hel amen Facebook kanye konta Twitter juddi lekkol di ngala e wi lamu mali darni murtere golle de gonduno le cakite yontere de nenno jande fuditi bete altinere hande noga e jeddi lewru novembre ndu le cuddi lekkol di fu be darni de murtere tafon yalla be kaltide e lamu o don holti wiide walde jom en cuddi lekkol di ngala e wi lamu kede ko Abdul Kasum Touré secrétaire général de fed de visite sidibe
non aucune proposition hunde fof hollitaka ko nata hakkille amen ko naari bangal yoɓugol ñamani amen wonne gouvernement caggal jooɗa haala hakkunde men ka e hooreɓe ministére humni kabar jandene mais ɓami anniya darde nde murtata golle saabi baale ko heewi jinguintoɓe jande leydi Mali immigen kalde amen yalla me darane jande yalla sukaɓe ndu an heɓa jangine ɗo e école uddetele lewru waranno ɓe holliti jaati ɓeɗe andi torraɗe men wolle muɗum kay haqqiji amen ɗeme haɓinto kamɓere caggal hannde ɓe waranɓe faabo amen yalla menen ka laamo me heɓame jooɗome kalda yalla kalse amen ana yooɓe ɗum tan saabi somin darde murtata golle caggal jonte tati ko jangde wattake yalla ɓe sukaɓe ɗu an heɓa jangga saabi so ɗum waɗaka ana hasino école wara yoppe caggal ɗi lebbi tati ta jande heɓaka waɗa ɗu tan wonko saabi somin darde nde murtata golle min ƴeewal laamo on yalla ɓe waraɓe fiya dabri ɓe jaabo amen ɗo e watoro ndu lewru décembre dartonu
imma daraji balɗe sappo e jeegom e noddirta séjour d' activisme faddade torraji gatteɗi fewde e rewɓe ɓiɓɓe rewɓe ana jokkine le fuɗɗode golleji muɗum le cagde yontere nde CNDH holti wiide ko ɓuuri masibaji ujunaji sappo e nayyi gaɗa fewde e rewɓe ɓiɓɓe rewɓe le hitande 2022 no holtinde wiide baale rewɓe ɗe ana darta e laam o ɓeyda daranade hakkeji rewɓe fa ɓeydor eɗen fam anni ko ziyadata mayga heɓinen du faccitago Mamadou Sama Sy ko sita sidibe
ewi kanko dunke o e dunno ministre kiɗɗo kumniɗo rewɓe sukaɓe e galle Bintou Founé Samake telaji kabaru sériyaji sambinta bulandaji fewde rewɓe ley Mali
o Mali
le leydi Mali nin torraji kewɗe ana aɗa fawede rewɓe kaɓɓiɓe rewɓe ɓen ñolman hannden sari fuɓɓamaka ko wawata huncide o torra hono misali juuɗimo ɓiɓɓe rewɓen toñade rewɓe ɓen fayatare kasine wargon rewɓe ɓen ko mattele leydi ni ɗum lun heɓnede jogala saabu sari fuɓɓamaka ko wawata huncide ɗi torraji
yalla heɓde rewɓe ɓe fewde ɗiɗo torraji ɗi fedde CNDH no darda lamkoɓe inadi golleji tekkuɗi yalla waltinde kala ko sambinta ɗiɗo torraji ɗi keɗana aissata Founé Tembeli jokko herojo CNDH
fedde CNDH ana tewtora laamu ka e jamare fo tinno watta haqqille e kuteji torraji atteɗe fawede rewɓe ɓen kamɓiɓen rewɓe ɓen CNDH ana tewta honone dabiri firte yalla ɓe rewɓe ana heeɓa renede yalla ɓe deɗa sarde torraji bonallaji atteɗi waɗede meɓɓe ni fottare kasine batte sariyaji sabintoɓe rewɓe ɓen
mbiste wiide ɗiɗo immadraji lollirɗi séjour d' activisme fana muɗum yo famminde torraji dow rewɓe e joƴinde ɗati dabireji timinoji ɗiɗo torraji ley leydi Mali
e yambere jeego ɓerde festival de motard di Mali timmi Alan Kenyan palais de sport Bamako e wi fedde daranide golleji muɗum nde e yewtere weeli fayi e tawede tiɗɗallaji ana godi ley leydi meɗen ndi dorboɓe ɗi motoŋaji monnade Allah mawɗi ƴiwri le leyɗe ɓadiɗe e leydi meɗen ndi hawde e nde weltare hakkunde jomɓen motarŋaji ɓe Mali e horsimɓe ɗum ɓen fa ɓeydor eɗen fam anni ko Aboubacry Agge Mouhammed en heɓini dow faccitago Mamadou Sama Sy ko sita sidiɓe
e wiɓeɗo jon e motoji mawɗi wuroɓe Côte d'Ivoire Burkina e Sénégal ndeɗo yambere weeli sanne
ɗum natki watti weltare sanne hakkunde menen sone haalanma gonga nde yembere dongo motoji mawɗi moƴƴi sanne ɗatiɗi foof ana moƴƴi mi heeɓi du mi waɗi yembere wootere ko homo fo welti e muɗum saabi kulleji hewɗi waɗama ko weeli amen
so banggal kamɓe landitniɓe holti wiide yimɓe le hewɓe gaari hikka dina yambereji ƴaɓɓiɗi ɗi cemo ko sibi yo goto e yimɓele ndeɗo fedde homani nde pitigol jon e mutoŋaji mawɗi Mali
mi weltama fo ala seeɗan caggal nayyi yembere waɗane fewtotama leydi ande torraji yogaji ñolman hannden miɗe salmina yimɓe wonɓele walle donugo motoji mawɗi leydi Mali kay wonɓele leɗe keddande e adduna fo e maggal muɗum mi salmini homo fo
mister wiide ngalɗo kawrtal waɗi wattu mo famigol dow nafakaji ɓonugol kaske ndal landina wonande anagere
stade malien de bamako fuɗɗiri no moƴƴiri le piiɗe arandeje coupe de la confédération africaine noddirteɓe le blanc de bamako ɓe tappi ɓe jable noir ɓe leydi congo ɓe keɓi bingaji tati ɓen goto dow bembe ande ɗe dow hello x ko wiyeteno twitter nawtortoɓe ɗum ewɓe koltiwiide d'accorde militaire en ɗoni to ñafunke to warti e juuɗe e génim darman mayga ƴeewi hono o kabaru wori yalla gongana pene andi ko heɓinen ɗo faccitago sita sidiɓe
le nayi yontere yimɓe ko heewi hollitiɗo beeme annde ɗe wi dagorgal maggal paɗa ko wonli guenni ñafuge région tumoto naggama to guɓal lonigo yiite ko dodirte jinim ngal guɓal gollidaga e alkayida joga jaati holliti wi dagorgal maggal paɗa leydi malika e vag Wagner nangama tongal gubal lunga hiti ko nodirte jinim yoga jate holliti wi gennel fe damu don ko nangat tongal gubal lunga hiti gali lunga goj amen yoga setgen le genni nyafunge wi o kabar hollita wi pene balaje kirino ko neddo goto holliti wi daade marfa nanama le genni ni ko yata er got le nyolman gaddo e tawede fu ni imadraji mangal pat leedi malni genni heba ka nanga dum go holliti neddo goto mom noddi e telephone cegal mudi hejal amen joddo genni gundam kaindo holliti yire hitere mudun lana mangal pat leedi malni ana yilo do genni ni kali cercle nyafunge le on watti goto watti sedan cegan o kabar yado bema andede hore be mangal pat leedi malni do holliti le batagi goto kube yedi do hellome do bema andede wi mangal pat leedi malni jodi be le genni nyafunge ka e gundam le imadraji en wali piande feti e gube lunbe hite le on nokku cegal mudun mede tewtra jamaran watta hakile e hono di kabaruji yettede bema andede ni wana gonga
sita sidi be warni en jondo kabaruji ngal le yontere yabbinande
en futran kabarji meden ko naari bangal e gon jamar ko heewi ciude genni andre bukkan huccude genni menaka ka leedi niger yorabe holliti wi egugo be jamare ana fawido babali yimbe lunbe hitebe on nokku kabar me yontere kas ana naari bangal golleji humnidi habnaade hakke yorabe kan e bonalaji ko watte e rewbe ben ko fudda asor jabbine lewi amir en baale rewbe kan e bibbe rewbe ko yaata rewbe o nyaay sappo e neyon wongo torraji ada hetuna le hitane 2020 en timna kabarji meden yontere ko naari bangal fiire bal ko noddirte U17 leedi mal hebi fi leedi Maroc be ngel gotel ne aswere ciagal mudum be ballon leedi mal noddete U17 ana han furde leedi France de talataare demi final ko noddete coupe du monde U17
sakirabe do kadu de kabaruji de beta ko andondi fodo mbah bredi sini on noddi numero via mo 37321 holtindo wiide du kabaruji jotamani fodo mbah do application studio tamani mo bawdo hebude do play store ka kedde heda do e seda yewter hawar de waran jukkininde gatto non koy modon hakkillo nyaaw jonte noddirte do dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaaw do cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ta non nawalla caldi goto fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte deng hana yebede sawrugol makko lawtan wattede fa cantene da woni holti wiide Touré
ce n'est ni un paluk
yo gonga on go sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinuden na kewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
cumu ladde waɗi alal baare noga ɗiɗi lewru novembre ndu madoga le commune urbaine ñoro di sahel no holitama wiyede laati ko bonanda sanne gese gawri kewɗe kuɓɓi enen dunken ande bangal hawal kolti wiide hono ɗi cumuji ana mbawi sakkede faɓɓidude en fam keɗen Mamadou Samba Sy ko sita siduɓe
ido bonandaji di touristane ndemobe won hultibe na jogi sugulla dabaji mabbe nyamoje ko buri hewde dido hudoji taggal kettal e hon kanko Ibrahim Ali goto e torrabbe
e tasuma
suna halade ma gonga me hebi torrabbe hikka sanna saado labde kam nun amen woda sal gesede fubboni yoga gaddo men ikeno denude de fubboni
ɓeydade rafi nguure e frati ɗi samminta ɗiɗo kabaruji ɗi an waddun kutoyji hawaluji e wi kanko dunge hawalu gawsu berte o mami haala torraji leydi e ko nande muɗum
sulle fedde fedde brus
wattugol hiitele ladde ana jogui torraji kewɗi saabu an wawaddude bonallaji e jamare joɗinaki watti fo so ladde sumama huuɗoji so duppi ka en leɗɗe ana wadda torraji kewɗi saabu ana fanɗina semel leydi remeteni soni ladde sumama ana natto saabu jaate kulleji ko remete lonka moƴƴude saabu welta ko watti saabu ɗum watta bonallaji hone bonnugo hendu ɗuɗi ana hewtina jamari ñablaji yogaji hone misali ñaw popal cancer ɗi e nandal muɗum
banggue goɗɗo ɗum caggal asidangaji huɓɓinigol yiteli laddeji ɗi sato yo sifaji ɗi nawtorto ndemoɓeɓe hono ɗum worlede nokkuji yogaji leydi ndi keɗɗanna ko holliti oɗo ndemowo
meɗe watta hiitele laddeɗi saabe duppugol huuɗoji yalla kulleji cuɗtoɗe le huuɗo hono moddiji e nandal muɗum ana heeɓa witta woɗɗo bangge amen ɗum saabi somin watta hiitele laddeɗi
yiide
sabu so ɗum waɗama kulleji bonɗi ko heewi fof ana wawi ittude
zufure mbe holti wiide ɗiɗo yitteji le ledde so mbiɗo sonne rafi leɗɗe eli leddeji ɗi so mbiɗo ɗumno wulare hawalu e wimaɓe teɗɗana capitaine Mahamadou Sidy Bé horejo zufure en ñoro moggo won ko holti banggal sakkade ɗiɗo yitteji le ledde
watti joni hendu ana satti sanna ɗum saabi watti fo so sukaɓen lalni gan ana meeli yaade ladde mi haɗanɓe naɓde almeti e brigade nandan muɗum yalla patɓe watta hiitele laddeɗi saabi soɓe watti hiitele laddeɗi sembe mabɓe wawata ñifude ngel hiite ɗum wawi waddere bonnaraji watti
hono faabade ndemoɓeɓe ley tinnare mabɓe dunke ɓe mimi ɓetdabre jogoji keɗɗanna gawsu berte
ha waluji ana hani heɓede sanne ɗumgo saabi mbitta hannden homo fo ana hani wattude haqqille e sumgonde laddeɗi saabi so ɗum waɗama fey hono huɗoji cewɗi fuɗandi fo ana wawi sumude ɗum wadda torraji jaati caggal muɗum ɓe watta haqqille ɗum e semme dabaji natale laddeɗi ñama saabu ɗum fo ana falɗina semme leydi reydi so tampi sanne ana hani yoppede watti seeɗan yalla heɓa semme son ɗum waɗama kulleji aweteɗi ana wawi fuɗde rima caggal muɗum dabiri ana wawi fiyede honde winne ɓaleɓe nandal muɗum ƴeewe watte e nokkuji yalla ana faabo leydi ne heɓde semme
mbitan wiide hoɓogoji yiite kewɗi gaɗama hakkude hitande 2022 hitande 2023 ele nokkuji jogaji sahar leydi ndi yo guure kewɗe to ɓuurama e kulikoro e nokkuji goɗɗi on jarama heɗade ndeɗo yewtere mo heɓan en fatiyatara yo en jii yontere warore